Chineke na-eme ọ na-agba ndị iro m ghara.
Number. se ona yi oriri
ebe kwa
weza di info number ofu go busu ochake o imanu go chara chane chure chu onye chimere se eze ko gabo akaraka madu nwere ike bu oge obusi oge o were nwayo ochake maka weza di info
More music, 90.9.com.